ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Maanta oo taariikhda ay tahay shan milaadiga bisha koowaad 2023 ayaan meeshan ka codeeyay layiraahdo Teto Primary School oo ka mid ah Galbeed Garissa Township oo doorashada ku celiska ah. Halka saac 34 daqiiqo ayaan codeeyay doorashadan. Hadda codayntina alxamdulillah si nabadgelyo ku codeeyay, dadkana way codaynayaan. Waxaan rajaynayaa doorasho khayr iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ku dhamaatay inuu Ilaahay ka dhigaan, Ilaahay ka barinaayo subxaana wa tacaala. Da ilaa waqtigan aan codeeyay, jawiga meeshan aad buu degan yahay, si fiican bayna wax u socotaa, si fiican bay doorashada codaynta u socotaa, dadka way codaynayaan, wayna fiican tahay maasha Allah. Inkastoo amin hore ay tahay dadku wali si toos umay wala imaanin, inta imaatay way codaysay, wayna codaynahayaan. Waxaan rajaynayaa inay dib ka imaan doonaan dadku.